kube ngelele awungithokoze ngwamukele futhi enkosini yethu efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kwakuvama ukuba nesisho emasosheni esasithi shesha bese uyalinda. Kubuya kuwukuthi kwakuhlale kuqondwe ukuthi abaphuthume babe sesikhathini kuleyo ndawo. Kodwa inkinga usheshela ukuyoma kuleyo ndawo amahora amaningi kuze kube kwenza leso sigameko. Ukushesha bese uyama kubuya kuyinto eyenzeka kaningi nasempilweni futhi yethu. Uzizwa unencindezi, lencindezi eyokufika endaweni ethile ukwenza okuthile, okuthi ngezimo ezithile engaphezu kwakho sekudingeka masuku khona futhi awu sofuna ba wehlisa igiya ke manje ulinde. Kulo mhlaba odigital 24/7 online silindele izinto ukuba zenze ngokuphazima kweso. Uba nojabulelana nokukhululekile nje ukuthi alindiswe i-call center uhalfway hour lonke. Ngicabanga ukuthi uzwa kahle. Asekho bahle ekulindeni izinto manje. Kodwa kumangaza ngesizathu thizeni esaziwa kumbe ezaziwa nguye yedwa uNkulunkulu. Simbone faka ugcizelelo olukhulu ekulindeni. Hayi lolu hlobo lokulinda lwethu esuke thina sesikhalaza sibamba umoya sihlela ocingweni ngesikhathi sisadlala lo mculo kodwa kungemnandi iqhubeka i-call center isilindisa ilokhu idlala le miyalezo yakhona eyarekhodwa ilokhu ithi tushu iqhamuka izophindaphindwa ey'ndlebeni zethu ngesikhathi sisaphoxeka ukuba silinde. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukulinda okudala ukubekezela kudala inhliziyo elindele okuthile ngomoya omuhle esikhathini esifanele ingatatazeli. Isaya 30 verse 18. Ngalokho uJehova uyakulindela ukuba abe nomusa kini, nangalokhu uyakuphakama ukuba abe nesihe kini, ngokuba uJehova uNkulunkulu wokwahlulela babusisiwe bonke abamhlalelayo. Ngakho ngesikhathi sisalindela impendulo emkhulekweni, naye ulindele futhi ulindele ukusikhombisa umusa, ulangazelele ukuphakama azosiduduza. Ngakho yini le ayilindile? Singebe nasiqinisekisa ukuthi ngqongqongqo, kodwa engikwaziyo ngokungangabazi ukuthi ulindele isikhathi okuyisongqo, isikhathi sakhe la khona ekugcineni inhliziyo yethu izobe isisendaweni efanele. Babusisiwe bonke abamhlalelayo. Ngakho sihlobo sami, mlindele, mhlalele. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.